I want you to touch your body, me no know why. I want you, baby, me no know why. Oh, you want me for me, me no know why. As a younger baby, me no know why. Twende makachini, me no know why. Nataka pima geji, me no know why. Nangata na bikini, me no know why. Baga kreye beji, me no know why. Naweka nuta na kibanda najenga. You're my African lady. Kasula kaki indika kabachori. Kana mambo ya kenyeji. Tamuka kiporo.
Mayo, anakisoko.
Kana finya godoro.
Mayo, anakisoko.
Kana nicheze shanomoro.
Mayo, anakisoko.
Miuno flani ya kipogoro.
Mayo, anakisoko.
I want you to touch your body.
Me don't know it.
I want you, baby.
Me don't know it.
For me,
me don't know why.
Asanyunga baby,
me don't know why.
Twende makachini,
me don't know why.
Nataka pima geji,
me don't know why.
Nangata na bikini,
me don't know why.
Baga kweye baby,
me don't know why.
Please ask mamia na mimi na you.
Na mimi na.
Kifo cha mende na mimi na you. Michezo yako na ulivona figa mefika kunako, yani kimanu manu
kiwewe
unanirudisha na senyenge, nimepandwa na amu
na nenge,
ebu saula ilo tenge. Tamuka kiporo.
Mayo, anakisoko.
Anafinya godoro.
Mayo, anakisoko.
Ananicheze shano. I want you to touch your body,
me don't know why.
I want you, baby,
me don't know why.
Oh, you want me for me,
me don't know why.
Asanyunga baby,
me don't know why.
Twende makachini,
me don't know why.
Nataka pima geji,
me don't know why.
Nangata na bikini,
me don't know why.
Mbaga kwenye baby,
me don't know why.
Muni nakabamba kapenati,
nakamia oh.
Mpira wakona na piga dochi.
Nakamia oh, nakamia.
Uta utafuta atakwa tochi.
Nakamia oh, nakamia.
Nimepata michuzi na mwaga pochi.
Nakamia oh, nakamia.